niwambie, wala soni kama nushamba, kupenda usipopendwa. Ila ale wacheni niwambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakosara namuwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, moyo unamuma, anakosara ananiwaza. Ametawala akili na mdhibiti anidhibiti, alipo nipo nami nilipo yupo. Oh, ananipenda
kinywa maji, ananiona kwenye glasi, na misamaki yendo maji, nampatia, nampatia. Mimi mwenyewe siwezi kula, ani chakula hakipiti, hata nikikunywa maji, ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi, ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama sio yeye, ni wapi ningepata faraja, mimi najiuliza. Anapendaga kamala anione, alipo nipo nami nilipo yupo. Anasema
ananipenda, nikinuna
Comic Slicer.